Jelelele. Ajoshke Uganda ganda ganda. Abadi mani musicali walaji. The way you do the loving, girl, a love gang, girl, and I'm dreaming. In the chiri wu yo mutima gulikun tu jo wagumeza majembe. Girl, girl, nunta teacher. No girl, girl, nunta preacher. Hey, na yomu kwa nugumpa. Ususi kukila koko hita. Ulabi kabulonje singa wendoza. Awa wala balala bali mukulu tanzino jagala ke Uganda tiri bakulondo mukwano nina mujilika tunika kukaba omutima oguyayanya nobulumi obusasana bibajjo mponyo mukwano mubibajjo bano banakulabye kuvajjo I don't wanna beg for more girl bibajjo mpo mukwano mubibajjo bano banakulabye kuvajjo I don't wanna beg for more. Yeah. Yeah. Mkwatako. Mkwatako. Sanyuli ya mutima gwangevo. Vawano gomanya chelo mia mutima gwangevo. Vawano obanga tege kama genda gangevo. Gana. Ulabi kabulonjo singa wendo woza. Aba wala balala bari mukulo. Tanzino njagala ke Uganda tiri bakulondo. Mukwano nina munjuleka tunika kukaba. Omutima oguyayanya nobulumi obusasanya. The way you move your body gwenonya. Omukwano igwe gwenonya. Bibajjo. Girl, mkwatako. Mkwatako. The way you do the loving girl, I love girl. Omutima gulikuntu jo. Omutima guyayanya obulumi obusasana. Omutima guyayanya omukwano gwembadde nunya. Mkwatako. Mkwatako.